byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola
eno Bruce Company hey, abigiti unitukubye yamane bwepwa byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
abakazi bagalalina n'abasajja naffe kati twagalalina kyo osula kololo mukalina nange seta mukono sula mukalina ovuga hema mvuga kibina lugendo lwe lumu fenna tubeera ku bbala ekisiwo yakulaba ziro buladi kyekimuze nange muyita hiro mudabo peya babiri zina hey sekre kuba babiri bazine byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
Uganda zabumwe wazalibwa nazalibwa Uganda zabumwe muvumbula biti bazikuba nga zikuba bakuba zikuba naffe tukuba zikuba wembulemu ovaibolina kozina mazina bafani batuwulira
byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa Spice Nation bano bebamu mukizigo olugendo bonna bafatalomo mukemu bonna babala kimu bafani mukijubise nga bo bafunamu nga Ivan we yabikola rest in peace nange nja kubikola
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
pasta we yakusabirako nange seka yansabirako omukisa wamala nofuna nange mbikola lwakuba nina okubikola
byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa